SBS Radio.
Xisbiga talada haya ee Ra'iisul Wasaaraha India Narendra Modi ayaa muddo waday olole ay ku doonayaan in dambi laga dhigo haweenka saddexda dalqadood lagu furo ee dalkaasi India ayaa ka mid ah dalal dhowr ah oo nidaamkaasi uu sharci wali ka ahaa. Madaxweyne ku xigeenka Hindiya Venkay Naidu ayaa ku dhawaaqay natiijada cod uu aqalka sare u qaaday arintan.
Result of the division on adoption of the motion that the bill be passed subject to correction.
Natiijadu waxa weeye in Hindisa sharciyeedkan la ansixiyay inkastoo wax laga sixi doono. Haa, waxa ugu codeeyay 99 maayana waxa ugu codeeyay 84. Mooshinkaasna wuu maray waana la hirgeliyay. Aqalka hoose ayaa asbuucii la soo dhaafay taageeray Hindisa sharciyeedkan ka dhigaya in qofka la maxkamadeynayo ama dambi lagu soo oogayo haddii uu xaaskiisa ku furo saddexda dalqadood. Sharcigan ayaa hadda sugaya oo keliya in madaxweynuhu saxiixo markaasna uu dhaqan galo. Qaar ka mida muslimiinta Hindiya ayaa sheegay in saddexda dalqadood ay qalad tahay, laakiin waxay sidoo kale aaminsan yihiin in arintan loo baahnaa in madaxda muslimiintu ay eegaan oo wax ka qabtaan halka ay dowladdu go'aan ka gaari lahayd. Laakiin wasiirka sharciga Hindiya Ravi Shankar Prasad ayaa sheegay in arintan ay astaan u tahay in Hindiya ay hore u socoto.
This is a historic day. The injustice that was going on with Muslim women.
Waa maalin taariikhi ah. Cadaalad darradii haysatay haweenka muslimiinta ah labada aqalba waxay siiyeen cadaalad. Waxaana ku faraxsanahay xaqiiqda ah inay arintan bilow u tahay Hindiyada isbedelaysa. Ansixinta sharcigan ayaa loo arkaa inuu guul weyn u yahay xisbiga Hinduuga ee Ra'iisul Wasaare Narendra Modi oo sheegay in sharcigan uu saxayo qalad laga galay haweenka muslimiinta ah. Xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay in sharcigan cusub loo isticmaali karo in lagu dhibaateeyo ragga muslimiinta ah. Mr. Modi ayaa fariin uu dhigay bartiisa Twitterka ku yiri, dhaqankan duqoobay ayaa ugu dambeyntii qashinka taariikhda lagu daray, isagoo intaa ku daray inay guul u tahay isu miisaanka xuquuqda ragga iyo haweenka. Kooxaha ka soo horjeeda arintan ayaa ku eedeyn jiray xisbiga talada haya ee BJP ee Ra'iisul Wasaare Modi inay ka soo horjeedaan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalka Hindiya, laakiin xisbiga ayaa dafiray eedahaasi. Sidoo kalena wuxuu xisbigu sheegay inay ka soo horjeedaan in kooxa gaara la qanciyo. In ka badan 20 dal oo ay ku jiraan dalalka Hindiya dariska la ah ee Pakistan iyo Bangladesh ayaa horay u mamnuucay habdhaqankan. Haweenka muslimiinta ee u ololeynayay in la mamnuuco furitaanka noocana ee haweenta saddexda dalqadood isku meesha lagu siinayo ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin go'aankan baarlamaanka soo baxay.
We are indeed very happy today, and we can say this from the bottom of our heart that women.
Runtii aad ayaan u faraxsanahay maanta. Waxaan dhihi karaa waa farxad qalbigayga ka soo go'day in haweenka lagu dhibaateen jiray furitaanka dalqadaha inay ka badbaadayaan wixii hadda ka dambeeya. Haweenka muslimiintaana ay faraxsan yihiin soona dhaweynayaan sharcigan cusub. Aqlabiyadda muslimiinta Hindiya ayaa dhanka dhaqaalaha iyo waxbarashada hooseeya, laakiin dadka sharcigan cusub diidan ayaa sheegay in sharcigan cusub uusan qayb ka ahayn dhibaatooyinka bulshada muslimiinta ee dalka Hindiya haysta.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.